mubaraka kumutendereza oekitiibwa allah tabaraka wataala kuwembeerera sokusa zeneemirembe ekitiibwa muhammad sallallahu alaihi wasallama abalungi abakiriza okubeera mu maaso n'ekitabo ekiyitibwa fadlulislaamu ekya imaamu muhammad bin abdulwahab rahimahullah twali ku bigambo bya abulaaliya tabi ekiwa abulaaliya rahimahullahu tabaraka wataala yatusibira etwala omwana kikubiriza okusoma eddiini ekikolerako obutajeeka obutava ku kkuba eno ekitwala mu jjana nga bodde eno neeno ebigambo bye yabifundikira rahimahullah nebitukubiriza okwenyweza ku nkola y'omubaka alaihi salaatu wassalaamu okinyweza onawe tuba tuli enkola y'omubaka tukunyweze twesambe al abwaab endaba z'abantu emitima gyebyagala ate enkola y'omubaka weri alaihi salaatu wassalaamu emalubi yatasheeke n'agamba taaman kalaama abulaaliya rahimahullah wetegereze ye ebigambo ebyo ebyomumanyi ono abulaaliya ebigambo ebyo binene n'obuzito bwabyo tukoma okwo sheeke yatugamba waalifu zamaanahu allati yuhadiru fiihi min al ahwa allati man tabi'aha faqad raghiba an al islam nekiseera weyayogerera ebigambo ebyo baliyewaza abaalimu abayizi abantu bwe byetereze nnyo temusuula mukiri temuva ku ddiini omudde eno neeno mutuule wansi musome eddiini eddiini mukikolereko n'ebirala mubigambo byebirungi netwawulira omumanyi ono tetusibirira kasheeka ayagala kusirikirya ku bigambo ebyo byayogere ebinenebwe ebityo n'ekiseera mwabyogerera kyekiseera kyayogeremu abantu baali bafaayo nyo okusoma eddiini bakijjuddemu abamanyi abanene ebikyaganyumamu n'okutuusa kati era yayogereramu batabe abaali beetendereza ennyo n'okwesamba ennyo okusuula mu ddiini ya allah tabaraka wataala waba yayogerera mu kiseera ekyo sheekha agamola ebiseera byaffe tusaanye okugayaana tulinate tukuyitiriza nnyo alutwalagira nti tuberaba n'ekiseera kyanaddiini ngaayogerera mu basahaba abanene abanyweza enkola teyabalaga olunywezi olw'amaanyi naye bwe yajjanga kutuba n'asitula eddoboozi wa iyaku omuhdathati lumur beewaza kebyebyebizibuli najjanga asitula eddoboozi okutuba kaannahu mufirteji ngaalinga adumulejje alaihi salaatu wassalaamu waba yali mukambo ku kiseera ekyo nga tetwala batubida ezaaliwaawo nga yenaagezaku sibula omutuba ati tasobola kubeera mu sosayate eyo ngaaty otandika otya era twalaba amabida okutandika eno sajja luvannyumaabo nga bamaze okuvaawo aba abanene naye nga mu kiseera kyabwe ngatyobuza zatandika eno basaaba nga bagenda bakwawo naye mu kiseera kyabwe ekyo atoyisa kukola ensonga yonna yenonda ddiini ebakuleka enkola bebijja byonna ebyabula twaluka yenkudde waabyo okuddukira bulungi tulanga byatandika eno oluvannyuma oluvannyuma bano bakhawariji bamutazira bajahiliya bakadaliya oluvannyuma eno naye walimu otandikawo nga tusobola asabe kisera akona hali ya mwayo kere yungu abeli shika makapeko tuna mkisele chepele ya mwo mamani habani ya wakubi ya mwo uwe kubibari na kudini ya amma uisera kitu ya pita asondezi kwa sebo kera kwa uziti ya mwa nyuma na mwa mwia kasebeno kubibari mwa mwedi asipanya kwa isi kwa mwedi ele mwa 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 Je suis un peu plus de temps. Abakuti akunaanya yote ni kizame kusereje na kiyama chichiwo kamisikichi kwa bati kina chingirene ila ni machingiza na masinamu ila ni kwa kuna anida wano kwa mbongi na mbosiki abakuwe ya umi sene ya lido mbosi ya lido zaache wabaya shikule mbosi na haba chingiza mbosereje ichari chiku yeka wa saki ya lanyo abata saki na kundi abakuti ya umi sene ni mwana
Msajia bwe yatuke Madina nechimu guwako ngerie wabwe musia we ebye bisera bali muketalo kuchitebe ya mauledi gundi ya gendo somo mliango bwe guti aji gundi ya wade dobu sawo mchere yebye ya leke limu usia wabwe agendo tuke Madina echari badenga chitebe chikuru ngata inache alabao tiwali woketalo tiwaba nae gundi ya gendo kulida mchino keta lombu mazali wagani ngatabila bawe Madina lechimu kuata konyo na anonya kuwa sheikh abanene Madina lechibuzo na achitwale wa sheikh mkade wa fe sheikh Abdul Razak lechibuzo tuachiba umwako guwede mwache ulira mbigamba vya sheikh ngabachi mubuza sheikh Abdul Razak msajja na achi mubuza nga mugama nti bimu sobede Madina awali baddeba singo kwa kiwali woche bakola ku mazali kwa gannabi eliye wabwe javudde ku kitebe bategese naye ate wane Madina kyali badde kitebe chikuru nombaka we yazali bwawe tewali chiriwo iyi abantu be Madina tebagala nabbi ngomsajja yewunya sheikh namugamba bwe nakuddamu anso jja kwewunya na alinda awulire ansa namugamba bana abantu ekibaganye olokubanga bagala nnyo nabbi chovola bati wali uombera yonna mauledi chechiri ya Madina tawali uketa loko na ero mwezi gono ugwara vile au wali bodu o Madina guli nge meze milala chivali na wakumi na bili wali ochino la echiva koze sezecho bagala nyon nabi nga sheka alinga amutegeza mbufunze nti awewa mweyo kubitebe echiva koze sebyo butagala nabi bowa na ave Madina bagala nyani nabbi ekiba koze secho nti nabbi wabwe naye omwezi ogwo bwe gwatuukangane ba sahaba tebalina kye bakola nga tewali ngawo mikolo nkibannaye amazaali bwa gannabbi anaakola ku by'omuceere ani anaakola ku mazzi agana atuge bananywa ani anaatuweza tenti tutekewo ekidaala tebyali ngawo basahaba bwebatyo bwebali olwokubanga baagala nyani nabbi sallallahu alaihi wasallama tewalingawo keetalaako kabidaala kakutuula kuzisoma buruda baruzanji n'ebirala tebaabirina naye mmwe ekibakozesa ekyo mu nsi yammwe eyo mu bitebe temwagala nabbi nga sheekhi kyategeeza akakeeta lokola bakaba abataagala nabbi era bye bakutuma abataagala nabbi be bobojjoolaba ku bitebe nga beetala bwe bakuŋŋaanye ani asoma omulyango bweguti mazaalibwa ga nabbi sallu ala nabbi abo tebaagala nabbi waffe balina obusungu ku nabbi eddiini gye yajja nayo baagigaana bo ne bakola yaabwe tebamwagala ne bwebasanga wano ku ngulu nga balaga sallu ala nabbi wallahi tebamwagala kyekituufu wallahi singa baali bamwagala baalikoze ebyo nabbi waabwe bye yabasomesa kweka okwagala nabbi okutuufu naye okulaga nti tebamwagala bye yasomesa babigaana bo ne bakola ebyabwe basanga ku bitebe nga bwe bazikira bwe beeyiwako eno n'eno sallu ala nabbi n'ebirala naye nga tebamwagala balimba bakyawa nabbi wa umma eno abasinga okumwagala beebo boolaba bali ku mbeera eyo nga bagoberera kye yaliko sheekhe naye bwe yayanukula omuyizi oyo n'amugamba ekibakozesa ekyo mu madiina n'olaba nga bali bwe batyo mukwano gwabwe mungi baagala nnyo nabbi waabwe alaihi salaatu wassalaamu era nabwe kityo kyekyo emizikiti gyonna gyolaba emirungi egitalangirira mauledi buruda ekibakozesa ekyo kyekyo baagala nabbi waabwe abali ku mutima bawulira omukwano gubatta ogw'omubaka alaihi salaatu wassalaamu kyova obawulira tebalina keetalo nti bannange omubaka azaalibbwa n'ebirala gwe gw'omukwano gwe gwe bayita omukwano era allah yabagamba mu qur'ani qul in kuntum tuhibbuuna allah bwe muba nga kituufu ddala mwagala allah mulina omukwano eri allah wammwe eri omubaka mukole mutya fattabi'uuni eyo minzaani eyo era bamanyi eyo aya bagiyita ayatul mihna imtihaani bwe tuba twagala okulabira ddala baliwo abaagala nabbi ab'amazima abatali bakwekoza nakweraga nakweyogeza baliwa tubalabirawa fattabi'uuni yuhibbukum llah tubalabira mu kumugoberera omubaka abo be baamazima wa illa ebyokweyogeza n'okwekoza n'okweyogerako ebyo buli omu abisobola abayudaaya bagamba batya ng'ate bamumuliro waqalat alyahudu wannasara nahnu abna'u llahi wa ahibba'u abo abashiriku ab'omumuliro bagamba nti ffe tuli baana ba allah tuli mikwano gya allah bwe batyo kwogera buli omu okwogera akisobola naye ekituufu kyekiriwa ku ground kati ekituufu mikwano gy'omubaka abamwagala beba bamugoberera era kyova olaba abasinga okumwagala beba abubakari abo ba umaru ba uthumani ba ali bebasinga okumwagala tebabikolako ebyo tebabimanyako nti eyo na ddiini kikulaga omukwano omulungi na buli yenna ayagala omukwano omulungi kola nga bwe bakola ki bwe bakola abo basahaba balungi balina omubaka alaihi salaatu wassalaamu ekirala bannaye temuwubaala bwobanga onyweredde ku mazima towuubaala obusiraamu bwatandika nga bugenyi nga abasajja bali awo muki mu makka naye nga bali ngaabagwira nga bamaama baabwe bali awo bataata bakojja naye ne babatigomya ne batuuka n'okuva mu makka ng'eganye nabbi n'abagaa bada al isilaamu ghariba bwatandika nga bugenyi ghuruba oluswi omuntu oli awo ghariibu si wa mu bantu bali awo bye boogera mbozi naye tazina ziyingiramu banyumya ebintu bye banyumyamu si wa mubo kugwira nabbi naye n'agamba wasayaudu ghariba kama bada bujja kuddayo era nga bugenyi nga embeera bwe yatandika otuuke okubeera ku busiraamu nga bakujeeja byoliko abantu bo famireyo ne bakujerega n'endabika gy'olabikamu mikolo gye bagendamu gwe gye togigendamu naye lwakuba nti ffe tulina egundi ekyebbeeyi bali batandika bali bokka naye ate ffe tulina be tulinabo mu kunywera okwo n'otagenda mu mikolo ng'egyo mu nyambala eyo gy'oyambalamu ennungi nabbi gye yakusomesa olina banno ye nabbi wo alaihi salaatu wassalaamu basahaba babalungi abubakari umaru gyegyo mikwano gyo guma olinaabo owulira otya essanyu kubeera n'abo nakubeera ne sheikh gundi ow'ekitambaala ekinene na ssanyu oliwulira olina bani ba abubakari ba umaru oba ne sheikh gundi okuva ku kitebe essanyu oliwulira olina ba abubakari ba umaru owulira nga essanyu likolaki wabula sheikh gundi akola ebyo byegumuwulira ow'ekitambaala wejjubba ennene bwe yasoma ebitabo ebingi talina kyali kuba abubakari ba umaru essanyu tululya tulina bali kati tetuwubaala tetuwubaala bwolaba sheikh oyo ngaolaba ga sheikh yasoma ebitabo bingi ekirevu n'akigira ati yenna togwamu maani ga ntibanaga yi sheikh yasoma ebitabo la oline ba abubakari ba umaru ba uthmani boolina baabo bwe batyo bwe baali nga bwokoze kati towubaala ddamu amaanyi sheikh atulaga wano bwabanga nabbi ebyo ebigambo tabi ono ebigambo ebyo abyogera mu kiseera ekyo olwo ate mu kiseera kyaffe ekyabantu abazanyira ku ddiini abatafaayo obwetaavu bwaffe bunene eri ebigambo ebifaananako bwe bityo ebituzza ku sunna ebituzza ku ekyo nabbi waffe kyeyakola ki kyeyaliku obwetaavu bunene kuba tubiddiŋŋana gwera bannabbi yakomanga obuli khutba nga naye ayogerera mu masahaba abo abanywevu abanywerera ku bulungamu obwo allah n'abasiima radiallahu anhu waradu anhu abo beyasiima allah nga nabbi mwayogerera ebyo n'asasula eddoboozi kati ate ku biseera byaffe obwetaavu buba bunene nnyo abalungi ab'ebitiibwa ati sheikha kyava agamba siriikiriramu ekiseera wayogerera ebyo ekiseera kyabo kuriimu eyo ekyo ekiseera kyabbeeyi nabbi yafa akikubyemu ne sitaamu khayru nnaasi qarni abantu abasinga obulungi be bali ku kyasa kyange thumma allathiina yalunahum luvanyuma ekyasa ekinaddako thumma allathiina yalunahum luvanyuma ekyasa ekinaddako nayogera ebyasa ebyo bisatu ebyono tabe mwali ali mu kyasa na kyakubiri abulaliya bali twabagamba abulaliya yaliwo mubiseera bya abubakari abana mu kyasa eno ekisooka oba abubakari yafa mwaka gwa 13 awo abulaliya nga waali tabe olwongo basahaba abanene bakyaliwo ridwanullahi alaihim ayogera ebigambo bino n'atwewaza okuzuula mu ddiini n'okuzanyira ku ddiini fala targhabu anhu temugeza ne mubita bw'otegera obulungamo tibwati nabbi bwe yakola tota watafsiri al islaami bisunna laba n'engeri gye yavunulamu kye bayita obusiraamu nga bagamba yenkola ya nabbi sunna nabbi kyeyakola bwewa obusiraamu era obaga nabbi bwati bweyayambala sunna za nabbi bwewa era baba bategeeza busiraamu tobisuula ino gambe byabaana abatabuliiki byano baamana abakola bwe bati nedda nabbi bwati bweyakola naawe bwolina okukola tobitwala nti abaolugezigezi omanye abo bo sibagundi sibakusaalira nabbi sibakino toyogera bwotyo webaga nti nabbi teyagenda mu mauledi kyebategeeza bweba obusiraamu kyebayita obusiraamu butagenda mu mauledi ogenda mu mauledi si busiraamu kyeba bategeeza sheikh agamba wuliriza tafsiri eyo bulungi ngaggwe omusiraamu wenna gy'oli kuba oyinza obikwata obubi bwe owulira ababikuvunya mu nzivunula eyaabwe kyebayita obusiraamu yeyenkola yesunna nabbi webagamba nti bwati bweyakolanga kyeba bategeeza bweba obusiraamu allah bwayagala tolowooza nti abyaba obanye abo olugezigezi abeddiini bo bagikwasa maanyi alinga webalina ebisumuluzo byejjana balinga bwe bati la toyogera bwotyo bwe bagamba nti nabbi wobwati babategeeza bwe bobusiraamu naye bwolina okukola nabbi yayambala bwati tobitwala nti abyaba omanye eddiini yaabwe yamaanyi bakambwe la bwotyo naye bwolina okwambala anti nabbi wogwogamba gwoyagala bwatyo bwe yakolanga alaihi salaatu wasalaamu tobitwala nti lugezigezi siriikirira naawe ku nsonga eyo sheikh kyatwagaza wano taammal bino ebigambo binene bikuyingire mu bulamu bwo oleme bivunula nzivunula gye waliyagadde bivunule mu nzivunule ennungi entuufu kye bayita sunna bwe busiraamu ngera ne imaamu ahmad bin hambal bwe yakiraga mu kitabo kye kya sunna ne imaamu albarbahari mu kitabu kye kya sunna ne baimaamu bangi ekyo nga bakikkaatiriza kyebayita sunna bwe buki obusiraamu n'ebitabo bya aqiida bingi ebinene ebyasooka nga bamanyi babiwa amakulu agafaanako bwe gutyo okulaga nti sunna bwe busiraamu wa tafsiri lislaami bisunna ekirala wa khawfahu ala alami tabiin wa ulamaihim n'okutya kwa abulaaliya nga atya ngaaliwo bana bamanyi abanene mu batabi nga bannaye bagamba mwegendereze eddiini tebagendako enkola ya nabbi tebagendako n'ebintu ebyenjawulo ebiyinza obbawugula naye nga baayogereramu be babamanyi baulama sheekh agamba laba be yali ayogereramu ng'abagamba bane mwegendereze tetufuluma ku ddiini eno butya senga ali ayogereramu nze muffe nze naawe bali baayogereramu abamanyi abo abanene betujjako eddiini bagamba ebyo ng'abalabula atya bana eddiini tetugendako enkola ya nabbi tetugita ng'ayogereramu abo olaba kuba ng'ayogerera muffe muffe Qur'ani tulinako aya ntono nnyo gye tusobola okuvvuunula hadithi tulinayo mbale bubazi 2-3 lusi tuziinana mu makulu gaayo manyi nabbi yagamba mu makulu ga hadithi aba kuba ng'ayogerera muffe abakyasoma ne Qur'ani mu makulu gaayo omanyi Allah yatugamba mu aya ate nno Qur'ani yabamanyi tebakkiriza gisoma mu Luganda bwotyo oba togimanyi aya sokoddeyo buze basheekhe bagikubuulire mulimu abatola nti oluusi ne waba asomesa sheekhe manyi aya ogimanyi mwe mutusinga ozimanya naye mwano mutereezeemu waliwo abantu abo ennaku zino bali ku midiyo banna bakoonako batera okuvuma ennyo basheekhe naye oluusi ka ne waba agendaogera omanyi mwe mutusinga obitegeera naye wano mukole bwe muti ate bwe babasinga obitegeera lwaki temukkiriza ne babalungamya naye oliseba waliwo naasanga ne sheekhe waliwo batwalina ku nsonga kyawo waliwo ensonga ey'omuddu oyo yayonoona eddiini gwe twayogerako kati waliwo eyansanga nga mukambwe nnyo kayomba awo nomanyi kati kulaani mwemu naye nga ne aya tasobola gisoma naye nga seba ayomba mu mukusinga n'okubitegeera kati ate waffe tukkiriza tukulungame oba okkiriza ti ffe tusinga obikola ki naye seba agera n'akulaga sheekhe wano mukola bwe muti bwina okukola bwe muti ate akulaga mwe musinga obitegeera naga ne aya ogimanyi muzimanyi mwe musinga kkiriza tuzikusomese oba ng'ogamba nti tozikola ki tozimanyi naye babeera okwo ku midiya abamu abo abavuma ne bayomba lwaki ovaayo otya n'oyogera ku muntu mu lujjudde abamu ajja n'akuvuma mu lujjudde naye ate naye n'agamba waki sheekhe yasomeseza muntu bwati mu lujjudde nga naye azze ateera muki mulujjudde newebuuza kati oba tumwanukule tutya eyo nabagamba nti enkola y'abasalafu okuvaayo okwogera kugamu kumanya kyonna kikkaatiriza nnyo nti enkola y'abasalafu era tetwali bategedde ababuuza okugyako abasalafu okuba nti baavangayo bali mu Qur'ani Allah yavangayo n'ayogera kugamu kumanya ag'abakiwagi ba Firauna twali bategedde tutya singa Allah teyaboogera baqaruna mu Qur'ani Allah aboogera inna qaruna qaruna n'ayogera erinnya lye bahamaana eyo nkola ya kisalafu okuvaayo kuba ruusi si ku buli omu tugwe tusanzaawo tujje tumuteeke ku muzindaalo la si nkola eyo ntuufu era tetugikozesa wabula amannya ge twogera oluusi ogabala bubazi bwe tulabayo ku babuze tugaa nti ono era nga ne bwe baali badde bamanyi baffe baali tugaa nti abo kubeera n'abamanyi baffe bwe bakola ba Yusufu Al-Qaradawi tubategedde tutya okujjako basheekhe Fawzani abo okuvaayo basheekhe Albani nga tebannafa ne bavaayo ne babatugamba mu baakulembera ababuze bajadibun dirham twabategeera tutya okujjako bamanyi bwe baavaayo bajahamu ibuni Safwan Bishiri ibuni Ghiyas Almirisi abo baruusi bali twabategeera tutya abamanyi abanene baavangayo Muqatili ibuni Sulaiman abo baali babuze naye bamanyi baffe baakolanga ki baavangayo ne batulabula ne bagamba ono kati enkola y'abasalafu wabula oli okujja wano nadda waze oba ku mikutu n'atukkakkanya n'avuma ng'ate naye alikyaliko kyekimu kyennyini n'avaayo n'agamba abo batabuliike bano n'ayogera oluusi ng'avuma gwavuma tebalina mpisa mu ddaawa oyogera otya ku muntu kati yeno webuuza empisa ezize ze eziriwa atuvuma oyo oluusi okuva ne twogera ku buze bwabo n'agaana kuvuma nombuze bivumo byebiriwa mwizo bimubuze bivumo biriwa birete bivumo wabula okwagala okubijjisa okwonoona naye eyo manhaje enkola ntuufu si kituufu ganti buli omuntu vaayo buke era esi nkola yaffe ganti buli akoze bwati gundi n'erinnya lye la enkola si yaffe si ntuufu naye waliwo baruus bakiwaji banantagambwako abavaayo atulina okubategeeza baki asiraamu obubuze bwabwe umme butegeere ng'abamanyi baffe bwe bakola kuva edda n'okutuusa kati n'okutuusa kati ng'abamanyi baffe bakikola ki bakikola bannahaditha abanene yali nkola yaabwe kuva dda ne bakulaga nti ono ali bwati temumugjako haditha ono ali mu mbeera bweti wahakadha kati laba okutya kw'omumanyi ono ku bantu be yali ayogereramu kikulaga obukulu bw'ensonga eno ebbanga lyonna ab'ebitiibwa عن السنة والكتاب يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم إبوه ما زبي ولديسا ويونجروك تجروا بلونج أما كلوا آية يو ويجامبا الله تبارك وتعالى أسلم وقول ويونجروك تجروا أنتم السلام سوى كزنيا بيتا جوك سما بيتا جو بوفا كوما يوم السلام مبتوف عن النبي ويابوكولا سينغا بودي نبودي بايو جرا وابولا نوبوكولا gombaka bwe yabukola alayhi salatu wassalamu ebwo omaze obiwulira n'olaba embeera eyo oyongera okutegeera kye bayita obusiraamu n'omanya nti buli kimu nabbi kyeyakola bwe bwobusiraamu kati bw'onaasanga abagamba ebyo byabatabuliiki ennyambala engoye zaabwe ziri waggula abo bata oyongera okutegeera yiyo no teyategeera kye bayita busiraamu teyategeera nkola ya nabbi waffe nti n'ennyambala ya nabbi waffe bwe bwobusiraamu wona sanga nga tageze ku mauledio jamani oyo busiraamu bwe yabusoma kubanga yakimanya ne nabbi we teyagenda nga ku mauledi naye kyekimuganye ojamulaba oluusi bambi nga talina nazirya mukyere zigula mukyere naye n'atagenda manya nti ekimuganye nti yategeera ki nabbi we nga wadde waliyo omukyere naye nga talina kyakulya naye nga ku kitebe bagabudde omukyere n'atagenda kuba ebimu ekituufu abo kuba walimu ekibatwalayo bintu biba bwe bityo oluusi bubaasa na mukyere naye nga bakimanyi nti esiddiini wallahi era kuba teri ayinza kuvaayo n'atukyalenginga nti aa hadithi yino nfu ne bateeta enfu kuba entuufu naye tebakisobola gireeta ne batuleeterayo hadithi enfu nga nabbi ali ku mawuledi awo oba ba abubakari oba ba umaru tebakisobola bakimanyi nabo siddiini naye oluusi mubeera mupiraawo n'ebirala naliko ne sheekhe Ssenjala nampa ekirowoozo ku bantu abo angase nga tufunayo enteekateeka mu umma ku bantu abo ababi ne tufunangayo omukyere ne bwe tubafunira basmati oba mwamuudo ogwo omukyere omulungi ne kiro z'ennyama mufunireyo kiro z'ennyama nga ttaano ne tugenda nga tubagabula omuwa tubageranga lwakutaano tubudde mu jjuma oba lwa mukaaga kuba batera okugagenda mu nnyo ku sande n'omuwa omukyere n'omuwa n'ennyama bwe kiba kisoboka n'omuwayo n'emitwalo ebiri gimuyambeko okukooba manda n'ebisiika kati ku sande tubasange mu mawuledi awo tufulayo abavubuka abasobola okukuba embooko n'omubuuza ki ekikuleese wano tebafunye mukyere nyama gyotalina ki ekikuleese wano abwe batyo owabaisaara naye umma allah batugaziyiza kye kiba kisaana abantu abo bamajubba abo ne tugenda genda ku nyumba ye buli omu omukuumu ne waba ayina amaka abiri n'oyawuzaamu ono n'omuterawo newa n'omuterawo kati ku sande omusangeyo mu majubba mufuna bufunyi bubooko bwammwe genda mubakubaamu wabuuza ekimuleesaawo ate omukyere nga mwaguteddeyo waka kati bw'osoma bino oyongera okutegeera obulungamu bwe yaliko ow'ekitiibwa nabbi waffe alaihi salaatu wassalaamu ih qaala lahu rabbuhu aslim wa qawluhu wa wasfa biha ibrahimu banihi wa yaquubu ya baniya inna allaha astafa lakum ddiin ayati zikyagenda mu maaso wano sheekhe zaaleeta naezo zijja tumala tujja zimalayo mu darusi eddako inshaa allahu tabaraka wa ta'ala baraka allahu fiikum وجزاكم الله خيرا وفقكم الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته